say a chibonga.
Baba!
Chibonga, you're large, but your pum pum tight. So give me the green light, me will stop it all night. You may love bad skinny girl, want fight. Me will lift you up now like a Boeing flight. Chibongi, you're clean and not junk, you're not dungy. A girl your eye, but she a figure run be. Me feel for you from Sunday to Sunday. So feel proud of your body, baby. Chibongi wine, chibongi wine. Watch the girl, them a do the chibongi wine. Do the chibongi wine, chibongi wine. For me watch chibongi, you know you are mine. Chaga girl a do the chibongi wine. Sukuma girl a do the chibongi wine. Aya girl a do the chibonga wine. Gone girl dem a do the chibonga wine. Do the chibonga wine, chibonga wine. African girl a do the chibonga wine.
Japo chi chi chibonga. Ha chi 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 chibonga. Chi chi chibonga. Ha chi 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 chibonga.
Minyama tu akipita minyama eh? Anatingisha minyama tu vila kipita minyama eh? Aminyama tu akipita minyama eh? Anatingisha minyama tu vila kipita minyama eh?
Tipo tinga tinga, sikia raizo manyama nikipiga piga. Umeshiba shiba, ukipita pita. Mwili mzima kila nyama inatikisika. Manyam nyam, manyam manyama. Mautam tam, kwa sana sana. Unanipa ham, ya kupambana. Nikununulia jeans ya kubana bana. Toto nyama nyingi chips kidogo. Kama unabamia haufikiki bobo. Anajikuna mbele haufikiki sogo. Chibonge mtumbadi, hii ni logo. Indwele napunguza mwendo magari mana ni tuta. Bolingo na ngai ya fali pupa. Hili zigo unalo mama ni super. Nioneshe kila kitu mama likupa.
Mekula kuku mzima na soda bari unataka ba. Ongeza kununa nuna litwede tukazibuja jaga.
Chibonge mama, chibonge mtu mbadi. Chi, chi, chibonge. Ha chi, 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 chibonge. Chi, chi, chibonge. Ha chi, 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 chibonge. Chibonge. Ha chi, chi, chi. Chibonga, chi, chi, chibonga, ha, chi, 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 chibonga.
Miku kupenda wewa na nyona wege. Ilo wewa wakiriku na simamia dede. Nipe nipe mama funda lila lizege. Mini pandishe mizuka tucheze rege.
Kwanza sura kitoto, shepo kiboko. Vidimpo dimpo shavuni ya kiangua kicheko. Tukitoka mtoko, napiga simoko. Sipati tabu design na size shaboko hey. Akisema nilalie kama nafanyo masaji. Mtoto kinuka kama nimemwagi wa maji. Mola mumbaji wewe, tena mpaji. Mtoto wa moto, sishiwi hamu na midadi. Huyo wakikanyaga, aldi natapata pa. Mbune na vikuku vile vikachaka cha. Matuta nikimpapa saa, usiku tunazima ta. Nilivyo mdogo kwa baridi na nifumba ta.
Hana figa la kuchongeka ila nyuma mzigo na data wigo wigo. Kabonge kangu kamebongeka. Mzito mzito kifuani mito mito. Nalala panalalika we. Analalamika isi.
Chibonge
anapika we. Nimekufa kanizika isi.
Simu weki number two. Chibonge yuko juu. Number moja juu juu juu. Nikipima joto lipo juu. Kitandani kumfu. Mzembe anatupupu.
Japo chi chi chibonga. Ha chi 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 chibonga. Chi chi chibonga. Ha chi 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 chibonga.
Aminyama tu akipita minyama eh? Anatingisha minyama tu vila kipita minyama eh? Aminyama tu akipita minyama eh? Anatingisha minyama tu vila kipita minyama.
Yeah, sita kitonge kutema, mabando kusema. Akitembea nyuma ngoja yanze tetema. Eti wakuvunja chaga ngoja wanze kusema. Watasema ngoma acha tutwange sebena. Akikoro marami napenda jiga jiga. Chibonge minyama nyama napenda shika shika. Digiri jig jig ni he. Taratibu imekore ya big booty ni sweet. Tatu imekaria kwa chocho yani nambandi wako open sexual gila Buda.
Yeah yeah, yeah 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 yeah.
Lord have mercy. Mtoto anataka ni bebe ka Percy. Yeah, mwepesi ka Messi. Oh gosh, she's sexy. Kibonge mwepesi, yeah. Mtoto flexing like Wigo, Wigo. Ana bonga la shape, mzigo, mzigo. Aki biga kimini watu people, people. Chupi yeza nini zote ni vipito mpito. Like, oh baby mama, leo ni kihama. Hilo shape bana, chibonge chimamo. Tikisha nyama nyama, jole banana. Weka weka cheza
chibonge
kwa
ngana. You, yeah, you, yeah.
Chibonge mama, chibonge,
chibonge
mama.
It's you, yeah, you, yeah.
Chibonge mama, chibonge mama.
Japo chi, chi, chibonge. Ha chi, 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 chibonge. Chi, chi, chibonge. Ha chi, 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 chibonge.
Minyama tu, akipita minyama, eh? Anatingisha minyama tu.